wa shayive besay kuse tinga sobate shayive besay kuse sempe temonga lwa shayive besay kuse tinga sobate shayive besay kuse ngakela ngiyakumbela uthi swangeni sindo aswangeni sindo tinga sjabulile ngakela ngiyakumbela uthi swangeni sindo
trouble.